Acum trilogizamos já na mão de fenômeno lá que me significa.
Waa'ee dhimma viisaa fi hojiidhaan gara biyyoota alaatti deemu irratti waan ta'eef gaafachuu barbaanni turre.
Hayi, biyya kam deemuu barbaadde?
Beeksisa irratti illee akka kan argetti garuu waa'ee Dubaayi faa minaamna yoo jiraate hojiidhaan deemu barbaanni turre.
Hayi, maamila keenya. Dubaay deemuudhaaf jalqaba irratti hayyama hojii argachuu qabdu. Hayyama hojii karaan isin irratti argachuu dandeessan websaayitii isaa isiniif laadhaa. Websaayitii isaa san jala galtanii hayyama hojii argachuu qabdu jechuudha maamila keenya.
Okay, Dubaayi irraa jechuudha. Dubaayi irraa.
Eeyyee, hojjechiisaa achitti isin hojjechiisisuudha. Job offer argachuu qabdu.
Okay, malee karaa keessan wanti wajjin ergamee dhumu hin jiru jechuudha. Miti karaa kiyya jechuudha.
Nuti akka keenyatti wanti nuti isin gargaaruu dandeenyu odeeffannoo isaa websaayitii kamirratti akka isaa hojii argachuu dandeessan odeeffannoo qofa malee akka ejensii tokkotti galmeessinee nama ergaa hin jirru.
Okay, isti maalummaa fi websaayitii sana ergaati search argi galii kan laala.
Hayi, maamila keenya yoo bilbila keessan bilbilii keessan intarneetaa wajjin yoo connect ta'e websaayitii irratti argachuu dandeessu isinitti hima. Websaayitii san jala galtanii ilaaltu.
Nan fayyadama waan ta'eef.
Hayi, dabtaraa fi qalamni as bira jiraatees qaama jalaa barreeffadhuuti.